Is you ready? I've been ready. Classic.
Now, guys, me now na PV for next week to now put up a topic episode for PV. This pranking, pranking in couples and the YouTube channels of pranking. Man, now, this guy out here.
Imagine the other day one of my friends asked me this question. I am even still wondering
how
the audacity. Being asked this, why are you single and you're in campus?
When you look at the high school, primary will enjoy school peke yako.
Secondary nimekuwa peke yangu. Alafu campus
ulikotaka tuingie na nani?
Mimi nikamuuliza tu swali, the course you do, imeandikwa nini? Akaniambia it has been written a bachelor's degree.
What's the issue?
How? Umesikia hapo married? Couples?
No, it's
bachelors. Bachelor's degree.
Wacha kwanza niulize. Bwana alikuwa sawa. Hawa wake si okay, Omsa alikuuliza swali. Alikuwa sawa. Okay. Anafanya course gani? Anafanya diploma.
Au ni wale YouTubers. Welcome to our YouTube channel.
Oh, the couples.
The couples. Wacha kuachomea leo. So guys, yeah, and with that, welcome to the fourth episode of the Steps podcast. With me, your host here, your guy Saijo, and who
I'm the Craig Paleka Bazu, the Bazu.
Kindly, today we have what treated you? Fire content.
I got a fire content. That's,
this is laughter.
No, laughter. Just go ahead
and listen.
Yeah.
Stay tuned. Like this, you can't say more. Please, man. Let me just keep quiet. Go to Tombia, and with that, kindly stay tuned. We out. One, hey, kila mtu squeezy. Subscribe. Hey, paka nito na subscribe sa inachinyonga. Kwani, ni YouTube channel, mliamua tu ni YouTubers kila mtu.
Okay, shule watoke YouTube channel. Kwa rao nimefanya watu na kuwa celebs. Bold people, this generation people are bold celebs.
Sak, YouTube kila mtu na kuwa celebs squeezy.
Kwani, kwani ulikuwa utaka kubatise shule, utuapese watu waza usema it for voice as kam, kama atu wanda uji online.
Asasa, mtu amesoma apata degree lafa kwa zile, welcome to my YouTube channel, but so scared that tumekuja kuongelea couples. I mean, couple bila YouTube channel hawapendani. Hivi ndio mnataka ikue.
Mnachoona mapenzi gani bila YouTube channel? Mimi niliona tu juzi watu wameshtaka hapa juzi. Mmoja tu ashikane ndio aingie YouTube.
Ati
my dear lady pale laptop wana.
No, nikwambia 3 weeks. 3 weeks zenu mnapeleka YouTube. Mbona mnajaibisha? As in I'm depending.
Sasa hiji kwa hivi kujaibisha ni like yani it's a face. At least in your left utakuwa ile ndio yenyewe. Kama azina wife wa kumichi a Instagram au kwa YouTube channel are you a nobody.
Sasa mnasema so saizi mkikaf mpeleke YouTube hivo
si yendo saizi mekwa the threat na wano tutoka shule.
My high schoolers, but apana tasi high schoolers, by the way, kila mtu akona pressure kwa mwaka.
Ai pressure chana pressure kwa mwaka mmekuwa masoshi. Sasa kila mtu atakuwa tuna YouTube.
Kwanza mnaanzanga hivi. Kama si YouTube channel, TikTok channel. As in mbona mna flow, mimi think ni peer pressure by the way.
Ni pressure. Ukiangalizo ka pose uko nazo ni tunataka kuangalia. Unaona ni peer pressure inatokea pia.
Mimi si angoja. Lazima mtu unasikia ngoja akiuliza nako hizo channel. Who is your most favorite YouTube couple? As in, I mean, wanakuanga inspired by mtu ndo afungue channel yao.
See, yao wazungu waleta YouTube. Which they, okay. Generally, I don't know about YouTube couple idea ilitoka wapi.
Mm-hmm.
But from the look of this, all of us who are YouTube channels, you know, are very unique people. Mino nanga tu, as in, you're different African.
Mm-hmm.
Kama ile najua hazini Mkenya, wife sijui ni Mkongo ama hiyo ndio mimi najua. Sasa hizi za hapa loko.
Mmoja ni Meru, mwingine ni Mkamba. I'm mix.
Usikize ukabila.
I'm shida ta si ukabila baby. I mean like accent. As in nasikia welcome to our YouTube channel.
Na usikia build like
huko undergo mwenda hizi unajua unonanga hizi zimeomoka zile zinafanga na 200 subscribers wame tu pressure subscribe wanakutumia subscribe link kila video wanakutumia kwa inbox wametuma groups zote uko una exist
okay, kwa unda kind of the views that
lakini sasa shida si view shida ni content tuna subscribe lakini una content kila siku oh I slapped her reaction oh siju. I mean acha tuangalie the main thing na YouTube chikakwels wanaongelea na kwanga pranks. I mean today tunataka kuongelea the pranks as in kama am prankiani ampendani like
miss joy couples pranking hapo pali
how do they mix
okay sijui kama una test ndo nini hai
chill as in pranks na couples how do they mix miss joy leo kitu
ujibali zina mix uh-huh. Okay miss jika ni yore samanga okay like nikaanza ku test mbile my feelings I'm saying juzi hapa mimi nisikia nataka ku prank uh-huh. Nikaanza kujishuku jo nasikia ude wanasema nataka kutulia like prank hapo hivyo unasikia ki prank ati ndi ude wanataka kwenda kwambia utelea kati yenye lele amekaa na bishtaki hapo kadi fulani amshikie mkono mimi nashindwa like yeye tu yeye jo hata kadi prank jo
hizo ni mapenzi bora alafu you claim to be in love as tibu ni explain him ati you say oh anasemanga prank is you test someone's love
oh you need to
ati test only
call kublo
it's the card kublo
oh
you takudi aki ukifai mimi takudisappoint aki mimi unanikuja aki I will disappoint
ati pranks ni alcohol
ati alcohol eh that is
the
ati how strong is our love
okay level kwa umefika
ati level ati scare I prank him to say like nasikia dia anasema because alingeti kwa sikia hapa juzi ati na prank kuona nimemwacha alafu kama tuone kama he'll be hurt like I am gone I know that he really loves me if he'll just be okay he moves on like uko sawa mom uko sawa unajisikia as in nini mbaya
ujipendi as in siko bali lakini mazua lakini like okay binya I'm trying to understand pali prance na leadership zinatokeana but from the look of things say no not zimefika tu ni ujinga okay ile ni ile prank ile unangili kwena some stance somehow ilikuwa ni twaje ya best friends ji sana
ilikuwa na kwa hii channel like na Tyler na Gigi ile video ya kwanza I think ile ilifanyanga channel yake kwa better ilikuwa ile ati my best friends wants my boyfriend I think that one was a truly reality about what really happened it was less of a prank and more of about what really happened
okay.
But afterwards yeah. Utoto ujinga
hizi kapo zingine zimekuja nani
is wengine at egg challenge eggs at truth or egg mayai na ukweli ili I mean atu
mwaze ilikuwa
ingine sisi ni to channel fulani iliona hapa ati truth or egg as
okay what's the channel about
channel yao what you be love each other oh welcome to our YouTube channel
so okay, like you're truth and egg so like ukikosa kusema wao
una mayai ukisema ukweli hata kuanga na ukweli wanauliza tu maswali zojinga like
ukula kula mayai mna pakwa mayai kwa una splash wala rushwa mayai ama
hata sijui mimi najua tu nilikuwa mayai yani by the way alikuwa na mwagi wana splash like wewe unachukua tu kuku hajafanya makosa unachukua tu mayai unajimwagia ili alafu unafanya hizo telafu unapata 100 views I mean aujipendi is the if it's not a sign bidemina kwa usiforce mama usiforce YouTube si ya kila mtu bidhi as in jikubali jua tu hizi 3 weeks zenu za kukaf hazijatosha YouTube channel
alafu ikuwa couple gani next before nyumba before tuingia
kuna ingine wa iliona ingine inaitwa our life the bavakas na ingine but I think hawa wako okay mimi napenda video zao because wako as in suske as in wako venye walianza wako okay lakini some pranks are too much
okay kwa gani
naachana
kwa gani
sasa suske kwa kuna ingine juzi niliona
nataka tunyame ni ile account alikuwa ule boy alikula kikula kofi ile
boy sio boy alikula kofi sikia uboy alikuwa ameka CD na lotion so ile akatoa akaangusha kona dema tarya that. I mean, huyu DM ni wale like boy alipigwa makofi. Na boy Alexa plan yake ilikuwa anaruka. Si yake, si yake. Sasa so, like ilifika aje si yake. DM alikuwa mimi nakwambia DM alikuwa na. Lilo na wale ma DM wakonga fire. Yaani lipuka anaspeed boy anaambiwaje ukiendelea hivi nitakuongeza slap. Nitakuongeza ku slap. Usiniongeleshe vibaya. Mimi usiniongeleshe. Hivi unaambiwa like boy uoni ni digriti yako tunatupa ili mbona una lower street cred gang point ni street cred
ama gang point
gangster points as in huku inje utabebu aje
ya kwa hiyo utaja street credits
street credits
as in
unachapwa wachapwa kwa YouTube channel alafu huku inje watembea oh me I'm the member of the main community
wakuna chapi
men's conference tulikata wewe tunakudison as in tofauti yako mbona na jaibisha alafu sikia you know the worst thing is this like this guy una juna prank with them kudem like that dem alikuwa so hard paka unaanza kumhurumia I mean like mbona mna prankena paka unaanza kurumia the other chick like is that love you really is love like unajua this couple pranks wanaifanyanga ikaini kama to if you love someone you have to hurt them because that's what
okay,
they prank.
Okay, kuna mbona ndio watu roba wewe kwa prank.
Uno nanga watu wanalia in real life. Watu wanalia. Alafu nasikia
abili olia tu oba kipula coffee do ile boy
tu. Utamwa like ilikuwa risky na
sasa. Hapa leo kile ujiga.
Alafu nasikia hiyo prank ilikuwa revenge because hiyo boy kwa episode nyingine, previous episode alilia. Achalilia because Rudem alikuwa amesema sijua kuna boy yake alikuwa atakuitoa boy ataki sana lia. I mean like hapo ndo tumefika like just for views for views I mean alafu nasikia kwa comment oh aki you have a nice man akuruka ball oh aki he's a keeper oh kai
baba libanda uweze utalibanda
I mean so that is love ni kama nivo mean cause mimi niko msinipende mimi cause
usipendwi
I mean mpaka amefanya like right now if you don't prank each other in a relationship there's nothing you're doing
okay nachukia okay personally I hate the idea of pranking mm-hmm. but kama ni fun kama hiyo ni what you like what you want my friend I have no offense but my view
is just
like hindi kuna prank zingine dunia ni ujinga tu utakula zao fanye
because if you do a breakup prank now kumbe ulikuwa unachezwa sasa like mtu alikuwa na plan kukuacha as in
wewe ni player
wewe ni player
unachezwa game
unachezwa wewe ni kwanza tu kwa main una wewe ni side alafu unafanya breakup
hata usajua ni sub
wewe ni sub si side wewe ni sub I mean kuna main na kuna side na alafu ni sub wewe ni sub wa side so like as in hey Nairobi alafu una jake up oh na prank alafu watch YouTube channel na make up 3 weeks I mean apana
ama taking it I can't ma corona ju corona hata kusomea watu online nimechochoto kama watu audio online audio YouTube
I mean welcome to our YouTube channel as in skia kama una content YouTube as in peleka asijakata shida naangalia hivi kitraisi mimi nilifikiri staff nafanywanga pranks nafanywanga na watu EAG yetu lakini unaangalia wasi wa bigi
kuna msemi bigi afanya hizi ma pranks no. Gana
watu ujuhuna hizi YouTube channel za watu wa bigi
bigi anjima ok mina jua tu za ok hile mina jua tu ni mmoja tu ya Thailand mwona
akina Thailand ni wadogo we ngoja hawa tu wakina wa Jesus and staff hawa pia wana prankena hawa tu wako na mpaka okay, watoto
wana tuwa pranks enda gani
zingine sijui gani za wazee.
Za wazee. Ni gani kama gani?
Mimi sasa sijui. I mean shida pranks ni pranks ngoja umeona for 20 years alafu mna pro. Wewe ukigrow up uliona wazazi wako shosho yako ali prank. I mean did your grandparents prank each other to know that they were in love? I mean like see me think watu wana prank yananga. Even though it's not love, basically sometimes.
Oh, it's not love. What love will you avoid? You avoid. I don't want to carry any.
Love.
Avoid by love.
Like him, najua love si pranks. Mimi kama chako ni chafa ni chape. Lakini mimi kama unakuja tukikaf na wanze pranks, mimi takuwa. Utani prank, nijue ni prank. Mara pili ukini prank, taku disappoint. I mean, taku disappoint. Atuna unafanya pa na believe niko na mtu hii. Mpaka niwekubali alafu naambia it's a prank.
Why do you get the audacity?
Why? What? Kulea mtuini, mi mpaka nikubali, mpaka yaze kumake plans. Oh, nitaambia jua zazi, siji nitafanyika. Alafu unaniambia ni prank. Na saa the next time kifanyika, wafikiri nitakubali. No, you know like, situation by the way, mnafanyangi kitu mara ya kwanza. You know, when you start making pranks, I think a relationship becomes a joke. Na fina yonanga hivyo.
Which comes a joke?
It becomes a joke.
I guess in bili wada watu wakituwa alipasize hapa hivi, hapa juzi hapa hivi.
Akunanga, hizi zinakuanga for social media.
Hizi wani basize mwifo, hizi wani basize silikuwa zimekatisha sana.
We ngoche ni kupi example. Wale walikuwa the biggest prankers, walikuwa kina Amore family. Wako wapi sasa hizo waliachana?
Like the main people
walianzanga waliachana. Lakini pia like those guys used to prank each other mpaka wanakuwa physical. I mean mpaka wanapigana. Then you call yourself love. Like why do you unajua like for me I feel like kama unajua mtu anakasirika. Mbona unanikasirisha on purpose? Alafu unataka kuona reaction yangu. Alafu you call you say you are in love me. Hey. Hapana.
It doesn't make sense. Or does it add up?
It doesn't add up. Pranking and relationships, me for me, apana. Come on, pranks. Na, oh, by the YouTube. Enda tu saizi. Utapaya tu YouTube couples. Oh, welcome to our YouTube channel. Atas YouTube, excuse me, enda TikTok channel.
TikTok channel. Let's allow it. Please work with food again. Okay. Silhouette
ilikuwa mwana Bible pia red, alafu wanaenda wana dance.
What will happen kaka la blue?
Ilikuwa tu Bible red, alafu wewe una jack hapo. As in ku flow bit to come sisi ni wa Kenya. Please let us know.
Okay, TikTok talents. Okay, miss just silhouette will talk up, your talent will talk up. But wale msa alianzisha like okay red na blue zilikosea.
Achache kwamba what normally happens, watu wanaanzisha, they are the people who are getting paid on TikTok, you see.
And it's a business.
It's a TikTok that people and it's a business. But unapata wewe na you have 30 followers and 3 likes, una like up, una fan, as in
unashanga
what is happening, as in like msifos clout usifos.
Lakini mimi niliambiwa maboy wa TikTok
nini
wa kwangu ku Kenya.
Kuna wengine Kenya.
Au kuna wengine. Kilala yao.
Miswajui lakini pia. Hey. As in, alafu unatembea huku nje unajita. Niwe tofu unajita boy. I mean unajiangalia as in atu jeshi ujipendi au ujipendi.
Okay, kwa against TikTok boys.
Miss kwa games. Mimi nasema like sometimes.
Oh,
vivi tunafanya. Yeah. Angalia future. Usiangalie saizi. Una live in the moment. Aya, in the next few years.
Okay. Ukikoni TikTok si inaweza kuwa tu career mse TikTok.
Uta earn TikTok mpaka ufike 60.
Si utegemea.
Ukikuwa baba ya mtu watu wako wote shule utakuwa unasema what do you do for a living? My dad is a TikToker. He does savage. I'm a savage. Okay, classy, bougie, ratchet.
TikTok. What does it look like? We don't know. I love to hear. I didn't read up. Like, what's up if God was? How did you guys meet? She said DM me.
We met through Snapchat.
Yeah.
We were streaking for 2 weeks.
Yeah.
Ango, you can angizi TikTok. TikTok challenge, easy TikTok couples za majini unonanga. Oh, we met on TikTok, lafu we talked for like four months, lafu we took me, traveled the whole of, I saw one even on scheme, we traveled, lafu uko hapo, we're expecting you to find true love. Mami, soko ni ngumu, umeishi soko miezi sita.
I'm not sure.
The streets ain't safe na soko ni ngumu. Sasa wewe wepeleka ile ship yako ya 3 weeks YouTube uprankiani alafu wacho ndio utajua mbona tunasema soko ni ngumu na streets si safe. Enda streets, enda kuja huku ukutateseka, heartbreak utapata karibu zote. I mean so sasa wewe tukianzia hapo wewe utai prank yana
mimi sojanishi kuna prank hii. Okay, let's say I say the prank kusema kwa na sasa
what is the prank?
Okay, because what's what I don't see the point, but okay, unaweza joke around things like yeah, but right. Unaweza joke around kiasi but prank ni nzuri, hizi prank za watu ndio kwenye joke man mizo dan mizo like me say like more like one of your boys are doing it to like more to cool to coffee it's only 20 bob but of people coffee to be a 20 bob like a lotion pale yani tu yani tu yani cloud yani I said at a sisuri tata cloud yani tu at the name of I mean a relationship baby I'm going to spoil that in the pillar coffee in the kitwa prank and you do man I got a life story so
I mean like utambia jwa chito wako like but chito wako wakoni in future
as in babe ati nasikia ati ulipidara nani nipi kwa show ati kwa YouTube
channel in public unapigwa coffee. I mean like even though like why do you show people the bad sides of your relationship in the name of
prank? I see bad side yani like yani yenye ulikuwa ndio zinye mwa kama wea ni boy pesa zinye tu na mwa test the waters unda kuwana umepata deme ina gani mwama tu uchukwe tu mwama sopa uchakuta after tu uguze tu the red wire
susike wenye mejo semanga mbele ya watu ni mpole very calm nasikia lakini looks deceiving edelea
uze the boy mjia sudaka oh boy like okay yesho alikuwa na squad ama
alikuwa tu solo deme alikuwa
solo waza wamengia tu yeye na wazaki
walikuwa tu wawili
oh ya odo
lakini ile kofia aliyekwa
ndio like dwai
ilikuwa ya mwaka na kwa hata si mara moja mbili na alikuwa anatishiwa usiposema ina nani na kuongeza kofi ni una mtu anichezea na ndio umeanza kuongesha yeah. Unaongelea aliniza sasa unaongelea na ndivyo I mean
yeah ndio ndio unasemaga like ule unasemaga ndio that's it my friend you that guy man you got guts. Say guts in a good way, man. Right, like, right. Inizo, like, atakali, ulosimaka domestic violence. Yako, man, yako ilikuwa.
Yako ilikuwa. Na kwanza ni mbele. Alafu bado na smile. Oh, bado, anangalia kamera.
Muna na smile. Alifuka shoto akismile.
Akwanza si, like, udema likijama kaenda. Baka likuwa, so, like, najuliza. After that, na udema angichukulia seriously. Adema ende. Like, so like that's what we want for pranking. I think that with that you know someone just say short same to even pranks. Mimi pranks and love don't go along. Kujeni munipige nimesema ukweli.
Lakini labda maybe say baby watachoka mali. Difficult pale watachoka watafute content.
Watafute content.
Lakini but so far do my mira chuka kwa watu wakifika watu wajinga lakini as much as sasa sema na focus kwa mzee do man that's a disgrace
to the men society. That is why we form association like the Stingy Men Association, the Single Men Association.
Alafu plus unatoa the guts that unakam men's conference. You have the audacity to stand in front of us in a meeting and you have a point.
You don't have a point.
What
point yako iko kwa YouTube channel yako? And you shout up, welcome to our YouTube channel. Alafu pigwe kofi.
Yani toa mama tu aways to tissue, lotion, na talk about for free.
Vitu za gamba.
Okay.
Hata tuko lakini kai kwa experience. So, I mean the guys, I think we've come to the end of today's episode. Kindly, I mean it's just been umesikia leo imekuwa moto. Fire. I mean is episode 4. Hey. So, tebuji introduce kwanza before tuendelee.
I'm a bazu flan.
Na hizi mifupa zote.
Wananyona tu ufahamu. So, I'm a bazu.
Mm-hmm.
And I'm a photographer.
Mm-hmm.
I make I take good photos.
Good.
Yeah, I
good.
Am. Yeah, I good. Get great photos. Yeah, and check me out at OpYG pale, Craig Capshots.
Yeah, scared for he's a photographer. Actually, I'm a you remember the like, last episode to say he's a mysterious guest.
Yeah,
kindly if you want to know more about him, kindly go to. Yeah, just on my Instagram page, you'll find everything there. And with that, I think we've come to the end of today's episode with me, your host here, Seijo. Yeah, kindly catch us next time on the 5th episode. And if you haven't listened to the 1st, 2nd, and 3rd episode, kind of don't fail. You can just send in a request of the trip. Yeah, kindly go to our Twitter page, Instagram page, follow us, send a DM or retweet our links on our Twitter page. Just the links are there in the episode description. Just DM what you want us to discuss in the 6th episode, 7th, 8th, 9th, and kindly send your views. We have a link there. If you want to send your voice message, tell us your reply. Just give us the feedback and we'll really appreciate it. And very soon we'll be having a discount giveaway. So, you know, a photo shoot for like a free photo shoot for our best listeners.
Somebody that can be a crazy person, a creative person who knows how to make a comment. You know, you can comment. Comment that is giving you
an
somebody was a comment, I can offer to do an album. I can do an album on you. And so I can create you I come, we could sit down, we discuss a composition story.
Of a very creative photo shoot.
Yeah, and you've had kindly because make what change the couple's thing will be having a free couple shoot.
So guys, I think with that we are out. Kindly don't fail to subscribe, follow us, subscribe to the podcast on Google Podcasts, Spotify, everywhere you get your podcast. And with that, we are out. Kamote, Kamote, painting a mini city, Kamote, mother anataka ni mwache, my boys wanataka ni msare, mpaka namba yake nimeblock. Hadi IG.